This one's a banger.
Yeah, shit.
Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Jumamosi kakesha analewa, Jumapili kanisani.
Anajikosha.
Eti sipendi vya kupewa, pango analipa Shabani. Shoga jana nilinoga, na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga, hiyo nitairudisha. Kwanza hata usitume tena, tayari nishazira. Asa baby nitakula nini, siri kwa ganya sira. Bezi bichi makelele bwana, nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana, uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Awa. Awi. Asa lele le. Lele le 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 le.
Lele le. Lele le 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 le.
Nimbe tena le. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yebo, baby baby umeniweza kwa bedi, simkumbuki Juma wala Mwamedi. Ila mbona simu yake sasa, taki nijue paswedi.
Anajikosha,
nyonsha tuma, pengine shida mtandao.
Anajikosha.
Nikipiga kwa watoa huduma, maelezo kibao. Miso zagiza kucheza cheza na mshipangiri. Mara gafla kai ya mameza na kimbia pili. Iyo ndinga irika matu anka wapaleseni. Kumbia renda kuvimba tabata na kademu pembeni.
Anajikosha.
Awi. Awa. Anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha, anajiko, anajikosha. Yabo, yabo.